Asera Chinwa jamana na Caridona John Kerry ye nyoyo soro tarakadon ni Chinwa jamana nyamro baye minye silembe chidenjuama noe wangie kasoro dukolo nolem bafla ba nyinika jeka foni poya kalodamado chidenjuria nene kofe chepla nunuye nyoro bolodi nyoma kakuma nyoro damado nyoro falen falen kasoro kalaje do damme jamana deu kama sasola noe bombaye mimbe chanamen kenebaka eye anteri koroye wangie you for John Kerry. Ministre noir chesseria be nyon fe kosobe wa machin jamana ko kan ko nyamugo koro amelchiden mime ka tama sabana ke pekin kabini akera chiden san ba flani mwani kili.
This could be the beginning of new generation.
Itwa ibadon we bien gelaye ate gelaye jamana flafe wale bagabagaliye adama deyama monsieur kelio fo aka barokelaye kastro dunia ko dugu en fam maraw dobe funtini duguman ba wati doteme John Kerry naka tawa we ban pekin noye arabadoin oye wele bla ka koroto wale ke wati yelama chuaka chinois ni amerika jamana uche lulu flaye tien gazi bo baga nana flaye du koloka